wali wa manya manji mu Yesu Ulie ya galaba kuwa gatenda Watalichama kubambira bie nange Akoze binji mulwatu Chile makatunda kale chichie Oya zukiza na babafa Saba mukama lerunga nyimba Basumululwe balabe chisacho
Yesu, kaba manyeti byonobisinga Yesu, bamanyeti olinobuyinza Yesu
Luli muja Isaya Kumulido kwa kenga mungi Banakiriza batia Yesu Ngatebala bie kabonero kona Tambula uonyaba duwate Yesu wange ya nukule sala Msabale ronga nyimba Mfulo mokuto guyamba
Yesu, kaba manyeti byonobisinga Yesu, bamanyeti olinobuyinza Yesu
Yesu erinyiri singa amanyi musine mukuru watusubiza okubera buli wetu kumwanira mu linnya lyo okubera woko kumala okukyusa embeera ekigambo kyo kigamba nti buli alikoola erinnya lya Mukama alirokolebwa tukoola amanyi agakola ebyamagero Gake, ola bisibwe mukama, mbusu lula bantu bo.